fake can pick the nanny in peck you.
Cause then you want to go.
Zenkufa mama, Zenkufa, Nkwagala na ye mama, Zenatia, Mutima gubu gumidi danti acha, Zenkuno kuli kuhiti gocha. Zenkufa mama, Zenkufa, Nkwagala na ye mama, Zenatia, Mutima gubu gumidi danti acha, Zenkuno kuli kuhiti gocha. Labo burunji wanya wachibunko zenkoze, Wanambalambi watawalambika, leko kunkuze mize. Gusaba bambi soka ompulirize mumbera yonna kugwe siri gwerera gwenyanze bula kati nno kentegedde nti oli wabbola siri kuleka kubulaeyo gyembeera sula ndowooza bo atyo ongantonula nadowooza kutuso tonkaniera nkutaddeko essira buli gye mpita omba ku mutwe enkofiira mu mutima n'embirowoozo gyewawalira tatuyo mu mutima managikuba
wakalira
zenkufa mama zenkufa nkwagala naye mama nze natya mutima gubu gumirira nti acha jukuno kuli kuhiti gocha zenkufa mama zenkufa nkwagala naye mama nze natya mutima gubu gumirira nti acha jukuno kuli kuhiti gocha zenkufa mama zenkufa nkwagala naye mama nze natya mutima gubu gumirira nti acha jukuno kuli kuhiti gocha zenkufa mama zenkufa nkwagala naye mama nze natya mutima gubu gumirira nti acha jukuno kuli kuhiti gocha
wasukuluma buwome wakakira ojakirira nantasangika okwatabanga kyatika kukwatako anandaba nja kumusabika ntabulungi bo chakiti auto musika ono mufusa alabika magical yaka ni baka yakirira ye malaika ifunza nanzi kaka nanzi nawanika waseka seka asika nantalabika mumuka nyewo temagana tuku sweet wakati sweet tane kuku everywhere you go wakazi mula aduku Uganda makule ya kutonda ya mala.
Zenkufa mama, zenkufa, nkwagala na ye mama nze natya, mutima gubu gumirira nti acha, jukuno kuli kuhiti gocha. Zenkufa mama, zenkufa, nkwagala na ye mama nze natya, mutima gubu gumirira nti acha, jukuno kuli kuhiti gocha. Zenkufa mama, zenkufa, nkwagala na ye mama nze natya, mutima gubu gumirira nti acha. Kuno kuliko hiti gocha zenkufa mama zenkufa nkwagala na ye mama nze natya mutima gubu gumirira nti acha kuno kuliko hiti gocha
bila fya dia rachitumba kunia kamu hiya nkubebere my teddy bear tube chimo tuse chimo ene afya emo bere together binyonyo bese amo feather onzija mumbera muweza obiraba weza byonkola kuyongeza asija tula unanagiza bichi byonjogeza
Enti zenkufa mama zenkufa nkwagala na ye mama nze natya mutima gubu gumirira nti acha kuno kuli kuhiti gocha zenkufa mama zenkufa nkwagala na ye mama nze natya mutima gubu gumirira nti acha kuno kuli kuhiti gocha.